Etendekero lya gavumenti eriyebya mawulire ku sa teknolojiya w'empuliziganya li Uganda Institute of Information and Communication Technology liyo yetegeza nga bwe lyongedde amaanyi mu kaweefube okuwangula abayizi mu buyiiya n'obukugu obusobola okuyambako okunogera eggwanga eddagala ku bisomooza ebiritawaanya. Mu kugweyebuzibwako mu by'okunoonyereza obuyiiya ne zi pulojekiti mu ttendekero lino Savvy omwaka, ategeeza nti kino kitundu kaweefube gwe babakana naye olw'okunnyikiza obuyiiya n'okutandikawo emirimu mu kisaawe kya tekinologiya mu ggwanga. Mwaka agamba nti abayizi bye bayiiya bigwana okuvaamu ebirabwako biyambe eggwanga okutuuka ku kirooto ssejjolole eky'enkulaakulana ekya Vision 2040. Abyogeredde mu kuggalawo olukungaana lwa nnaku ssatu olw'okwojiwaza abayizi mu by'obuyiiya.